Nation Sounds.
Yo, yo.
NajimSafi.com.
Wananita Konde Samia. Waite waje kumwona Samia, anavyotekeleza.
Waje kumwona Samia, anavyotekeleza.
Leo waje kumwona Samia, anavyotekeleza.
Waje kumwona Samia, anavyotekeleza.
Waite waje kumwona Samia, anavyotekeleza.
Waje kumwona Samia, anavyotekeleza.
Maneno kidogo, kazi zinaongea. Anageuka mbogo, kazi ukichezea. Ndani ya muda mdogo, taifa limesogea. Wakubwa na wadogo, dua tunamuombea. Anatekele, anatekele, anatekeleza mama.
Anatekele, anatekeleza, anatekeleza mama.
Anatekele, anatekeleza, anatekeleza mama.
Anatekele, anatekeleza, anatekeleza mama.
Jamani mama,
anatekeleza mama.
Ilani ya chama,
anatekeleza mama.
Ikulu Dodoma,
anatekeleza mama.
Miradi kila kona,
anatekeleza mama.
Ndege tunaziona,
anatekeleza mama.
Waite waje kumwona Samia, anavyotekeleza.
Waje kumwona Samia, anavyotekeleza.
Leo waje kumwona Samia, anavyotekeleza.
Waje kumwona Samia, anavyotekeleza.
Waite waje kumwona Samia, anavyotekeleza.
Waje kumwona Samia, anavyotekeleza.
Sema kweli si mshamba, ukipata ruhusa kutamba. Taifa limepata mwamba, oh oh Samia mwamba. Sema kweli si mshamba, na ukipata ruhusa kutamba. Tanzania tumepata mwamba, oh oh Samia mwamba. Anatekele, anatekele, anatekeleza mama.
Anatekele, anatekeleza, anatekeleza mama.
Anatekele, anatekeleza, anatekeleza mama.
Anatekele, anatekeleza, anatekeleza mama.
Miradi kila kona,
anatekeleza mama.
Ndege zinaziona,
anatekeleza mama.
Tanzania sio nchi masikini,
anatekeleza mama.
Maji na umeme hadi vijijini,
anatekeleza mama.
Elimu, huduma, mahospitalini,
anatekeleza mama.
Anatekele, anatekele, anatekeleza mama.
Anatekele, anatekeleza, anatekeleza mama.
Kuwa ngoma kali kutoka kwa DajimSafi.com.